umuryango wisunze mutagatifu Karoli Rwanga umugandi wapfiriye imana mu mwaka w'1986 amateka avuga ko Karoli Rwanga yayoboye urubyiruko 23 banze kumvira iby'umwami yababwiraga binyuranije n'ivanjiri bahitamo kwicwa Padiri Theogene Yakaremye washinze uyu umuryango avuga ko bafite intego y'uko urubyiruko ruriho ubu rwatera ikirenge mu cya mutagatifu Karoli Rwanga rukimakaza neza rukava ikibi niyo cyaba cyategetswe n'abarukuriye Padiri Yakaremye avuga ko yashinze uyu umuryango agendeye ku buhamya bw'ibyamubayeho akiri umwana muto aho yabonye abantu yitaga ko ari abavandimwe bahinduka icyo y'ikinyamaswa bakicana nta kubabarirana Padiri Yakaremye asobanura ko iyo shusho yabonye muri icyo gihe yahise imuha intego yo gufasha urubyiruko rutagize uruhare mu mateka mabi yaranze u Rwanda kubaho rutabeshyana ahubwo rubana neza by'ukuri aho guhora mu makimbirane atarangira
ubwo rero 1990 intambara itangiye turi mu seminari ko hari abantu bagiye kuri kote y'urugamba rwabaye ubona ukabona n'undi nawe uvuga ikintu gishoboka ukuntu twari twimereye ibigenzo bityo kugira ngo umuntu abe ya peritiba ayo mahoro twari dufite ubwo mu Bugesera iwacu birabaye 1992 umuntu abona abantu mwari muziranye ubona ukuntu babatwikiye amazu ubona ukuntu bahungiye Nyamata kuri paruwase no wahura n'umwana wabo mwari mu kigero kimwe nubwo wumvaga nta kintu wamukoreye ariko ukumva umwana arimo kukubonamo nk'umuntu umwanze mpita mbona ko abantu b'urubyiruko bashobora kurushwa n'ababyeyi babo bakibona bangana kandi ntacyo bapfa ibyo bintu byose rero nabonaga ari abatutsi bahungaga mbere bahungaga umunyarwanda ari abahutu icyo gihe twari dufite ubwoba duhunga nawe duhora turahunga umunyarwanda ibyo bintu rero byaje kunyereka ko umunyarwanda kubera amateka ashobora kuba yarabaye igikoko cy'abantu aho kuba umuntu ubana n'abantu nafashe uwo mugambi wo kurera urubyiruko kubera ko nari natunguwe n'uko umuntu nyine ashobora kuba igisimba reka mvuga ntiyo yagiye ku giti cyanjye nzakora uko nshoboye kuburyo nta muntu arebye igisimba ariko nzanakora n'uko nshoboye abo nshoboye mbafashe kutaba igisimba ku bandi ku buryo uwo muryango nushinga hanyuma igihe cyo kuvuga ngo nzagerageza gufasha abantu kuba abantu nyabantu abatoya nkababwira nti mwe murabagizeho ingaruka n'ibyo mutagizemo uruhare mujye mutwumva mwumve ubumuga bwacu ariko ntimukemere kuganda
mu nyigisho uyu musasaridoti yigisha urubyiruko inyinshi zishingiye ku ngingo enye akaba asaba abakiri bato guhora bazizirikana
uzakubwira ibyabaye ibyo bitega amatwi ariko wirinde ko bikubyara n'ibintu bine urwango inzika umujinya ndetse zigiye kwikunda ibi nibimara kubyirinda mugenzi wawe uzamubona n'umuvandimwe wawe nawe umutega amatwi akubwire ibyo bamubwiye noneho bitume mwanga kuri ikiraro kizambukiramo ubwo bugizi bwa nabi bwabaye mu kinyejana 20 ngo bukomeze gusesera mu biseko by'ikinyejana cyane cya 21
urubyiruko rwibumbiye mu muryango ajesiteri ruhabwa inyigisho mu gihe cy'amezi 9 zarangira rugahabwa impamyabumenyi ko babaye abigisha b'amahoro urubyiruko rwamaze kwigishwa ruvuga ko inyigisho bahawe zabafashije kurenga ipfunwe bagendanaga zishingiye ku mateka ababyeyi babo banyuzemo
hari uko bambwiye njyewe n'ibyo bakuru bakoze noneho njye nagera ku ishuri numva nyine ngo izi ipfunwe mu bandi noneho ubwo nkavuga nti rero kubera ko nzi ko abiwacu bahemutse ntabwo bariya bantu sinabisanzuraho nkumva hari ibyo ndi kwishinja
njyewe nkura nakuze bambwira amateka ukagera n'aho jenoside iba ubwo ibyo ngibyo nkatwe twabyumvaga hari igihe wumvaga mbese ukumva ntabwo bitumye wisanzura mu bandi kumva hari ikibazo byanga byose ibyo ibyo aribyo byose sosiyete ifite kumva ntabwo ufite ubu ukuntu waba muri iyo sosiyete imeze gutyo kumva niba uri kumwe n'umwana ukubwira ati ngewe umuryango wanjye wose warashize nta mubyeyi mfite nta mukaka ntande kandi ngewe mbafite nawe kumva nuvuga ko ubafite nanone ni ikindi kibazo uraba uri kumushengura umutima we utamufite bikaba byanabaho ko wanabahisha kuko wumvaga se nubu urabimubwira se biramumarira iki izo kiyaba guha ntazo wabona kandi nawe yaba azikwiye
benshi twaganiriye bemeza ko ubu bamaze kurenga inyigisho bahabwaga n'abakuze ko bamenye guhitamo icyiza n'ukuri bakaba bashaka kuba abanyarwanda badafite aho bahuriye n'inzangano n'urwikekwe byaranze abakurambere batambutse mu gihe cya mbere
niba mugenzi wanjye avuga ko ni imfubyi nta babyeyi nta muryango n'umwe asigaranye noneho mufate kugira ngo abone imana muri njye rero nkumva aje seri hari igende ifasha bifasha kubaho muri iyi sosiyete yahuye n'iyo numvise atari wenda yaragize ibyo bibazo byo kubura ababyeyi kandi wenda ngiye mfite amahirwe mbafite mpita numva ko wenda akeneye ashobora kuba akeneye guhumurizwa ashobora kuba ataburabonye wenda izo keya ababyeyi bamuha noneho nkahita numva ko namufata
ariko nje muri izi nyigisho byaramfashije cyane nsanga ko tutagomba kubikira rwose cy'urwangano n'inzika n'amateka yabaye cyane ko nasanze njyewe nta ruhare nabigizemo numva ko rwose noneho nisanzuye nta twebwe nk'urubyiruko bizagende bigere no ku babyeyi bacu tubumvishe ko batagomba kudushyiramo ibyo baciyemo ahubwo nabimubwira akavuga ati ariko se gote ubwo muzabigeraho
nejo bundi binshyizemo kumva yuko nshobora kuba nakorera ibikorwa hano mu Rwanda cyangwa se nkumva ko nahaba nkumva ko nishimiye kuko iyo ntaza kumenya umuhamagaro wanjye rwose ngiye iteka nahoraga numva nshakisha uburyo nasubira hanze cyangwa se nkaba nanajya kure nkumva ariho nagira amahoro kuko numvaga yuko guhemukirwa na mugenzi wawe muvuga ururimi rumwe cyangwa se muturanye ahubwo njye nahemukirwa n'undi muntu umunyamahanga
benshi twaganire bemeza ko ubu bamaze kurenga inyigisho bahabwaga n'abakuze ko bamenye guhitamo icyiza n'ukuri bakaba bashaka kuba abanyarwanda badafite aho bahuriye n'inzangano n'urwike kuri uyu munsi mpuzamahanga w'amahoro urubyiruko rusaga 140 rumaze amezi 9 ruhabwa inyigisho zo gusakaza amahoro na rwo rurahabwa impamyabumenyi kugira ngo nabo batangire kujya kwigisha bagenzi babo uru rubyiruko rwa AGCR rwihaye insanganyamatsiko igira iti twara urumuri umurikire igisekuru cyawe umwijima uburicyuho asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali